Akatika ka parliament akasunsula abalondeddwa ku bife byenkizo mu ggwanga kasunsudde omulamuzi Flavian Zeija alondeddwa ku bwasabalamuzi kidiridde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okulonda Flavian Zeija nga ssaabalamuzi omujja. Onadda mbigere bya Alfonso Owinyi Dollo yawumudde ku balaza yawezezza emyaka 7 egiragirwa mu mateeka ga Uganda omuntu okukomako bw'aba ssaabalamuzi. Akakiiko akubiriziddwa Speaker Parliament Anita Mongo abaka bawerako basanyukidde okulondebwa kwa Zeija gwe boogeddeko ng'omulamuzi n'obumanyirivu mu nsonga z'ebyamateeka era ne bamusaba asoosowaze okwetuuma kw'emisango mu kkooti gikende era ataleme kuba na kyekubira. Twogeddeko n'abaako okuli Bernard Odoi w'abavubuka ow'obuvanjuba bw'eggwanga, Richard Luma wa Mityana South ne Yusuf Nsibambi ow'amawokota South ne babaako bye bataanya ku nsonga zino.
We balina okuteeka kesira okusokera ddala kyekiri nti mu Uganda wano emisango mingi girwawo mu kkooti. Ogenda okusanga ng'emisango gimala myaka ng'etaano oluusi n'ekkumi omuntu akwatibwa oluusi poliisi n'abakola investigations bulungi ne bamuwa remand n'abeera eri mu remanda ate mu biseera ebisinga agenda kwera mu remanda myaka ng'esatu okukomekereza ogenda kusanga ng'omusango tagulina. N'olwekyo tusaba nti leadership empya ya judiciary esira balino gitera ddala ku okulaba nti emisango abantu gye batwala mu kkooti erina okukolebwamu mu mangu ddala.
Abadde mulamuzi ebbanga ddene era ndowooza alina experience emala okukola omulimu gwonna mu judiciary. Kakati bwe baba nga basazeewo nti ababeera chief justice ndowooza omulimu agusobola kubanga yaliko principal judge omulimu nagwo munene mu judiciary. Kakati kulinga kujuliriza ekibadde kitajjudde.
Yali muyizi wange namusomesa amateeka e Makerere mumanyi muntu mugezi nnyo ddala teyeeraga abantu obuyinza bwa tebamumanyi naye akoze akaseera akatono nga omumyuka wa chief justice n'akola bulungi musabira atwale okukola obulungi mu maaso. Ffe tumusaba waddewo obumulumulu wakati wabalooya naddala balooya abato n'abakulu n'abalamuzi. We twogerera wano nti mukama waffe president taliwo ali mu exile tulinga bamulekwa ekyo kitwalino kitunulira president wafe akomewo n'abalala bakola emirimu nga tewali mulumulumulu.